birababaje ariko nta nubwo binatangaje ngira ngo umuntu wese ukurikirana politiki yo mu Rwanda azi yuko Kagame adateganya kujya iruhande ngo areke haza undi muyobozi ntabwo rero bitangaje birababaje kubera ko burya iyo umuntu ategeka imyaka myinshi hari igihe ibyiza yakoze bisa naho abantu babyibagirwa ahubwo bakareba ibibi yakoze kuko utinda ku butegetsi ni nako intege ziba nkeya ugasanga hari ibintu bitakigenda neza ugasanga rero uwo muyobozi umurage ushobora guhinduka mubi kandi hari ibintu byiza aba yarakoze byiza rero mu gihugu nka kiriya cy'u Rwanda ndetse n'ibihugu byose ni uko abayobozi bagira igihe bayiyobora bakagira n'igihe cyo kureka n'abandi bakaza bakayobora bakazana amaraso mashya
kuba wemera ko hari ibyiza byagezweho ntiyaba ari amahirwe ku banyarwanda kongera kugira umuyobozi nkawe ku buryo byaba bifite icyo bishatse kuvuga kuri politiki y'u Rwanda no mu karere muri rusange
bigaragaza ko u Rwanda ruri kujya mu nzira itandukanye n'iy'ibihugu bindi byo mu karere nko muri Tanzania urabona abayobozi basimburanwa nyuma buri myaka itanu cyangwa se buri myaka icumi ni nayo mpamvu ubona Tanzania ifite umutekano idafite n'imiryane urabona muri Congo nabo batangiye iyo nzira Kabila wariho yagiye iruhande haza uriya amatora ziyazaba nanone i Burundi naho niko bimeze ndetse muri Uganda niho perezida nawe amaze imyaka myinshi ibyo byose icyo bigaragaza ni ukuvuga ko gutindaho kw'abayobozi bituma habaho ibindi bibazo buriya nko mu Rwanda iyo u Rwanda rufitanye ikibazo na Congo rukagira ikibazo n'i Burundi ejo kumva bagira ikibazo na Tanzania ejo kumva bagira ikibazo na Uganda uburyo hajeho ubuyobozi bushyashya bituma noneho wa mubano wongera ugahinduka ariko igihe cyose hariho wa muyobozi wagiranye ibibazo n'abandi ibibazo birakomeza by'ukuri ku nyungu y'u Rwanda ku nyungu y'akarere ku nyungu y'abanyarwanda buriya byakabaye byiza yuko Perezida Kagame agira nk'igihe akavuga ati narakoze igihe kirageze ko nduhuka areka n'abandi bakayobora
utanze urugero muri Tanzania ugira uti nta makimbirane ajya abayo ariko no mu Rwanda u Rwanda ruri mu bihugu bike muri Afurika hatajya harangwa imvururu nyuma y'amatora bwana Sebarenze
iyi nta mvururu nyine ziba mu matora cyangwa nyuma y'amatora ibyo ntabwo ari u Rwanda gusa ni ibihugu byose bitegekwa nk'u Rwanda bitegekwa n'ubuyobozi nyine bw'igitugu nta gihe cy'amatora haba induru nta nubwo nyuma y'amatora haba induru ahubwo induru ziba bwa butegetsi buvuyeho ibi turabibona muri Libya urabonye uburyo bimeze muri Syria byarabaye muri Iraq icyo kibazo ntabwo ubundi biriya bihugu byose ubyo nari nkubwiye ubona ibintu bigenda neza ubutunzi bigenda neza amashuri bikagenda neza ariko bwa buyobozi kubera ko butigeze buteganya ko hari ubundi buzaza buvaho nabi ahubwo ndetse bugakurikirwa n'induru noneho ndetse ku buryo bugera n'abaturage bavuga ati bwa butegetsi bwari bubi ariko uru rugomo ruriho ubu ngubu ni rwo ruri kurusha bwa buri bwa kera urumva aho ngaho ni ahantu habi rero twebwe rero nk'abanyarwanda ndetse n'ibindi bihugu byose abantu bakwiriye kureba kure ntibarebe gusa ngo ibyiza byacu muri iki gihe uko bakareba n'ibyiza ku bana bacu no ku buzukuru bacu kubera ko ibyo ubona mu Rwanda bishagashaga bimeze neza bireba neza icyiza ni uko byakomeza ubutegetsi ntibuveho n'ibintu nabyo bivuyeho byarabaye mu Rwanda urabona Habyarimana yategetse kuva muri 1993 kugeza muri 1990 hari ibyo wakwita amahoro iterambere ryari rihari ariko iyi ntambara yagize ko yatangira abantu batatekereza no gushobora gutangira Kayibanda nawe niko byagenze ntacyakubwira ko na Kagame ubutegetsi butarangira muri ubwo buryo si byiza rero ibyo ngibyo kugira ngo bitazaba gutyo bisaba yuko abanyarwanda ubutegetsi buriho cyane cyane bubiteganya imwe mu nzira ni ukuvuga ngo hari igihe cy'ubutegetsi buriho bugategeka hakaba n'igihe burangira hakaza n'ubundi butegetsi ariko bukaza mu mahoro
Joseph Sebarenze umwarimu muri kaminuza hano muri Amerika ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'Amerika
yee murakoze